Here's another one. Here's another one. Here's another one. Yeah, it's there. Touch.
Nikona night two part two. Nikimbuta night two part two. Kwenye match, nacheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti, njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nasi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Beach life kwenye boti, beba swimming costi.
Kama unante Kenya, nako kashepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze hati selema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayele nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Tani umenikoleza, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo.
Kishtobe, ukalishe twiga ama kaoge na kobe. Amua weni stoke, aina gashina, ndasema tukuna tobe. Afso mrembo tu, analembeka. Anaitika dadi arabeka. Naishika nani, anaweka. Anachuchu dede, anadeka.
Weka,
weka mama la mama.
Weka
ulichorithi uko kwa mama.
Weka,
weka manya manyama.
Weka,
weka,
weka.
Kwa kusengenya, inama tuone kama itapenya. Cho tucheze hati selema baby. Magongosha tupa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayele nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Yanyo umenikoleza boo. Boo baby boo.
Take five now.